Simani kuchawa, simani kuyamba, simani kulwana. Njagala mirembe, njagala muzanyo, njagala mukwano.
www.djericom.com